yako ni Mungu, haubadiliki. Mbingu wenzi yako, watawala ulimwengu. Ndiwe mfalme wa dunia, hakuna kama wewe. Nakuita mfalme, maisha yangu watawala.
Yeah, who has defeated a thing?